Balamusiza baganda bange, era ndi musanyufu nnyo okulaba nti muzze okuwuliriza ekigambo kya Mukama Katonda. Mukama yeebazibwe. Mulina ekitabo ky'okuna. Kakati tunuulira ekifaananyi ekisooka. Waliwo enjala ey'amaanyi mu nsi eya Kanani. Omusajja ayitibwa Erimereki yasalawo nti ab'omu maka ge abatwale Moabu kubanga waaliyo emmere. Erimereki ne mukyala we ayitibwa Naume balina abaana abalenzi ababiri. Waayitawo ekiseera kitono Erimereki n'afa. Abalenzi ababiri ne balyoka bawasa abawala aba Moabu. Omulala ku bo yali ayitibwa Ofa, omulala ng'ayitibwa Ruusi. Oluvannyuma lw'emyaka 10 abalenzi ababiri ne bafa. Awo Naomi n'asalawo addeyo mu Kanani kubanga waaliyo emmere. Naomi n'agamba bakabaana be ababiri nti baddeyo gye baava ewaabwe. N'abagamba nti Mukama abalage ekisa gye muli nga bwe mwalaga abaami bammwe ababiri abafudde abaana abalenzi bange. Mukama Katonda abayambe musobole okufuna abasajja abalala. Naye bakabaana be ne bakaaba ne bagaana ne bagamba nti nedda tujja kugenda naawe. Naomi n'agamba nti muddeeyo bannange, muddeeyo wammwe, mwesalire amagezi mufune abasajja abalala. Waliwulidde otya senga naawe wali Naomi? Yali mu ggwanga n'abaana be ne bafa, mwami we yafa, yasigaza baka abaana be ababiri bokka. Mikwano gyange, bw'obeera omukristaayo eyazaalibwa ogwokubiri eyalokoka, tubanga Naomi. Ensi eno si ge maka gaffe ag'olubeerera, tuli batambuze butambuze, amaka gaffe gennyini gali mu ggulu.